Umunara w'umurinzi wo muri Kanama 2016. Inkuru ivuga ibyabaye mu mibereho. Gutanga byampesheje ibyishimo. Byavuzwe na Ronald Parkin. Igihe nari mfite imyaka 12, nabonye ko nari mfite ikintu cy'agaciro natanga. Ubwo twari mu ikoraniro, hari umuvandimwe wambajije niba narifuzaga kubwiriza. Naramushubije nti yego, nubwo ntari narigeze mbwiriza. Twagiye mu ifasi, maze ampa udutabo twavugaga iby'ubwami bw'Imana. Yarambwiye ati genda usura abantu batuye hakurya y'umuhanda, nanjye ndasura abo hakuno. Nubwo nari mfite ubwoba, natangiye kujya ku nzu n'inzu, kandi natangajwe n'uko natanze udutabo twose nari mfite. Uko bigaragara, abantu benshi bishimiraga ubutumwa nabagezagaho. Navutse mu mwaka w'1923, mvukira mu mujyi wa Chatham wo mu karere ka Kent ho mu Bwongereza. Icyo gihe abantu bari baramanjiriwe kubera ko intambara y'isi yose itari yaratumye isi iba nziza nk'uko bari babyiteze. Ababyeyi banjye nabo bari baratakarije icyizere abayobozi b'idini ry'ababatista, kuko wabonaga bashishikajwe cyane no kwishakira inyungu zabo. Igihe nari mfite imyaka 9, mama yatangiye kujya mu materaniro y'abigishwa ba Bibiliya bari baherutse gufata izina rishya ry'abahamya ba Yehova. Muri ayo materaniro yitwaga amashuri, hari mushiki wacu wigishaga abana yifashishije Bibiliya n'igitabo cy'imfashanyigisho La Harpe de Dieu. Nakundaga cyane ibyo nigaga. Nigira ku bavandimwe bakuze. Igihe nari ingimbi, nishimiraga kumenyesha abantu ibyiringiro byo mu ijambo ry'Imana. Akenshi nabwirizaga ku nzu n'inzu njyenyine, ariko kujyana n'abandi byanyigishije byinshi. Urugero, umunsi umwe, njye n'undi muvandimwe ukuze, twari ku magare tugiye kubwiriza, tunyura ku muyobozi w'idini, maze ndavuga nti dore ihene. Uwo muvandimwe yarahagaze, maze twicara ku giti, arambaza ati ninde waguhaye uburenganzira bwo gucira abantu imanza ubita ihene? Reka tubwirize abantu ubutumwa bwiza, ibyo guca imanza tubirekere Yehova. Kuva icyo gihe nagiye nibonera ukuntu gutanga bihesha ibyishimo. Hari undi muvandimwe ukuze wanyigishije ko rimwe na rimwe tuba tugomba kwihangana kugira ngo tubone ibyishimo duheshwa no gutanga. Umugore we ntiyakundaga abahamya ba Yehova. Igihe kimwe umuvandimwe yasabye ko tunyuraniwe. Umugore we yari yarakajwe cyane n'uko yari yagiye kubwiriza, atangira kudutera udupaki tw'amajyane. Uwo muvandimwe yaramwihoreye, atoragura ayo majyane yishimye, ayasubiza mu mwanya wayo. Yabonye ingororano yo kwihangana nyuma y'imyaka myinshi, igihe umugore we yabatizwaga akaba umuhamya wa Yehova. Nakomeje kugira icyifuzo cyo kubwira abandi ibyiringiro by'igihe kizaza, kandi njye na mama twabatirijwe Idova muri Werurwe 1940. Muri Nzeri 1939, ubwo nari mfite imyaka 16, Ubwongereza bwatangaje ko bugiye kurwana n'Ubudage. Umunsi umwe ari muri Kamena 1940, narebeye mu muryango w'inzu yacu, mbona amakamyo arimo abasirikare babarirwa mu bihumbi bari bahahamutse. Bari barokotse urugamba rw'i Dunkirk. Nabonaga bihebye kandi nifuzaga kubabwira iby'ubwami bw'Imana. Mu mpera z'uwo mwaka, Abadage batangiye gusuka ibisasu mu Bwongereza. Buri mugoroba nabonaga indege z'Abadage z'intambara ziguruka mu kirere cy'iwacu. Ibisasu byabaga bivuze ubuhuha, twabyumva biturika, tukarushaho kugira ubwoba. Iyo twasohokaga bukeye, twasangaga amazu menshi yabaye amatongo. Narushagaho kubona ko ubwami bw'Imana ari bwo bwonyine twari dutezeho amakiriro. Ntangira umurimo wo gutanga. Mu mwaka w'1941, nibwo mu by'ukuri natangiye umurimo watumye ndushaho kugira ibyishimo. Nakoraga mu ruganda rw'i Chatham, nimenyereza gukora amato, ubu ukaba ari umwanya abantu bifuzaga. Abagaragu ba Yehova bari bamaze igihe basobanukiwe ko Abakristo batagombaga kurwana mu ntambara zishyamiranya amahanga. Icyo gihe twari dutangiye gusobanukirwa ko tutagomba gukora mu nganda zicura intwaro. Kubera ko uruganda nakoragamo rwakoraga amato y'intambara, nabonye ko igihe cyari kigeze ngo ndeke ako kazi ntangire umurimo w'igihe cyose. Natangiriye umurimo mu mujyi wa Chichester uri ku nkombe mu karere ka Cotswold. Maze kugira imyaka 18, nafunzwe amezi 9 nzira ko nanze kujya mu gisirikare. Nagize ubwoba igihe banshyiraga muri kasho bakakinga ngasigara njyenyine. Ariko bidatinze, abarinzi n'izindi mfungwa batangiye kumbaza icyatumye mfungwa, maze mbasobanurira imyizerere yanjye nishimye. Maze gufungurwa, nasabye gusanga Leonard Smith, tukabwiriza mu midugudu itandukanye yo mu karere k'iwacu ka Kent. Guhera mu mwaka w'1944, indege zisaga 1000 zitagira abapilote zipakiye ibisasu zaguye mu karere ka Kent. Indege z'abanazi zajyaga gutera ibisasu mu mujyi wa Londres zacaga hejuru y'iwacu. Ibyo bisasu byagwaga mu karere k'iwacu byari biteye ubwoba. Iyo wumvaga moteri indege zimye, waguzi ko nyuma y'amasegonda make iri bugwe igaturika. Ibyo byakundaga kubaho kenshi. Twari dufite umuryango w'abantu batanu twigishaga Bibiliya. Hari igihe twigaga twicaye munsi y'ameza y'icyuma kugira ngo izu nisenyuka itatugwaho. Abagize umuryango bose baje kubatizwa. Ngeze ubutumwa bwiza mu bindi bihugu. Nyuma y'intambara, namaze imyaka ibiri nkorera umurimo w'ubupayiniya mu majyepfo ya Irilande. Kubwiriza muri Irilande byari bitandukanye cyane no kubwiriza mu Bwongereza. Twajyaga ku nzu n'inzu, tugasaba icumbi, tuvuga ko turi abamisiyonari kandi tugatanga amagazeti mu muhanda. Gukora ibintu nk'ibyo mu gihugu cyarindiriye Kiliziya Gatolika byari ubupfapfa rwose. Igihe umuntu yatwenderezaga, nabibwiye umupolisi maze arambaza ati ubundi se wari uzi ko bigenda bite. Ntitwari tuzi ukuntu abapadiri bari bafite ububasha bwinshi. Birukanishaga ku kazi abantu bose bemeraga ibitabo byacu kandi natwe batwirukanishije aho twari ducumbitse. Bidatinze twamenye ko mu gihe tugeze mu karere byaba byiza dufasha amagare tukajya kubwiriza kure y'aho twabaga ducumbitse, tukabwiriza gusa abantu bo mu gace kagenzurwa n'undi mupadiri. Abantu bo hafi twabasuraga nyuma y'abandi bose. Hari umusore w'i Kirikeni twiganaga inshuro eshatu mu cyumweru, nubwo twashoboraga kwibasirwa n'abantu biremye udutsiko. Nakundaga cyane kwigisha abandi ukuri kwa Bibiliya, ku buryo niyemeje kwiyandikisha mu ishuri rya Bibiliya rya Wachitawa rya Gileyadi ryatozaga abamisiyonari. Nyuma y'amasomo yamaze amezi atanu i New York, njye n'abandi banyeshuri batatu twoherejwe mu birwa bito byo mu nyanja ya Karayibe. Mu kwezi k'Ugushyingo 1948 twavuye i New York turi mu bwato bwitwaga Sibiya. Nari mfitiye amatsiko urwo rugendo kuko bwari ubwa mbere ngenda mu bwato. Umwe muri twe witwaga Gaston Maki yari umusare umenyereye. Yatwigishije ibintu by'ibanze, urugero nko kuzamura no kumanura imyenda igendesha ubwato, gukoresha busore no guhangana n'umuyaga. Gaston yakoresheje ubuhanga bw'anyira mu miraba iteje akaga tugera muri Bahamasi nyuma y'iminsi 30. Muri tangaze mu birwa bya kure. Twamaze amezi make tubwiriza mu birwa bya Bahamasi, hanyuma tujya kubwiriza mu ifasi y'ibirometero bigera kuri 800 uhereye mu birwa bya Vierge hafi ya Puerto Rico ukagera hafi ya Trinite. Twamaze imyaka itanu tubwiriza cyane cyane mu birwa byitaruye bitarimo Abahamya. Rimwe na rimwe twamaraga ibyumweru byinshi tudashobora kohereza amabaruwa cyangwa kuyakira. Ariko twashimishwaga cyane n'uko twatangazaga ijambo rya Yehova muri ibyo birwa. Iyo twajyaga ku kirwa, abaturage barahururaga bakaza kureba abo turi bo. Bamwe babaga ari ubwa mbere babonye ubwato nk'ubwo cyangwa ari ubwa mbere babonye umuzungu. Abantu bo muri ibyo birwa bagiraga urugwiro, bagashishikazwa n'iby'idini kandi bari bazi Bibiliya. Inshuro nyinshi baduhaga amafi, avoka n'ubunyobwa. Ubwato bwacu bwari buto, tudafite ahantu hahagije ho kuryama, aho gutekera cyangwa aho kumesera, ariko twabukoreshaga uko buri. Twaromokaga tukamara umunsi wose dusura abantu. Twababwiraga ko hari disikuru ishingiye kuri Bibiliya. Ku mugoroba twavuzaga inzogera yo ku bwato. Twashimishwaga no kubona ukuntu abantu bazaga kumva iyo disikuru. Babaga bitwaje amatara ya peteroli, ukabona ameze nk'utunyenyeri ku misozi. Hari igihe hazaga abantu bagera mu ijana bakageza nijoro babaza ibibazo. Bakundaga kuririmba kandi twacapaga amagambo y'indirimbo z'ubwami tukazibaha. Uko twari bane twageragezaga kuririmba neza, abandi nabo bakunga amajwi yabo mu yacu, ukumva biryoheye amatwi. Ibyo bihe byabaga bishimishije cyane. Iyo twabaga tumaze kwigisha abantu Bibiliya, hari abaduherekezaga bakatugeza mu rugo rw'abandi twigishaga bakongera kwigira hamwe nabo. Nyuma y'ibyumweru bike twarimukaga tukajya kubwiriza ahandi, tugasiga dusabye ababaga bashimishijwe cyane gukomeza kwigisha abandi kugeza igihe tuzagarukira. Kubona ukuntu bamwe muri bo bafatanaga uburemere iyo nshingano byabaga bishimishije. Muri iki gihe ibyo birwa bisurwa na ba mukerarugendo benshi, ariko muri icyo gihe byari birwa byitaruye bikikijwe n'amazi y'ubururu, inkombe ziriho umucanga n'ibiti by'imikindo. Ubusanzwe twagendaga nijoro tuva ku kirwa kimwe tujya ku kindi. Amafi manini yabaga akinira iruhande rw'ubwato bwacu kandi nta kindi wumvaga uretse ijwi ry'ubwato bwabaga butema amazi. Ukwezi kwabaga kumurikira hejuru y'inyanja ituje. Tumaze imyaka itanu tubwiriza muri ibyo birwa twagiye muri Puerto Rico kugira ngo duhindure ubwato dufate ubwakoreshaga moteri. Tuhageze nahuye na mushiki wacu mwiza cyane w'umumisionari witwaga Maxine Boyd, numva ndamukunze. Yari yarabaye umubwiriza urangwa n'ishyaka kuva akiri umwana. Nyuma yaho yari yarabaye umumisionari muri Repubulika ya Dominikani kugeza igihe ubutegetsi bw'abagatolika bwabirukanaga mu mwaka w'1950. Nari nemerewe kuguma muri Puerto Rico ukwezi kumwe gusa kubera ko nabaga mu bwato. Nari kujya kubwiriza mu birwa nkazamara imyaka myinshi ntaragaruka. Kubw'ibyo naribwiye nti Ronald, niba ushaka uyu mukobwa witinda mu makorosi. Nyuma y'ibyumweru bitatu namusabye ko twabana kandi twashyingiranywe nyuma y'ibyumweru bitandatu. Njye na Maxine twabaye abamisiyonari muri Puerto Rico, bityo sinigira nkorera muri ubwo bwato bushya. Mu mwaka w'1956 twatangiye gusura amatorero. Abavandimwe benshi bari bakennye ariko twishimiraga kubasura. Urugero, mu mudugudu wa Potala Pastilo hari imiryango ibiri y'abahamya yari ifite abana benshi kandi nabacurangiraga umwironge. Nabajije umwana umwe w'umukobwa witwaga Hilda niba yarifuzaga ko tujyana kubwiriza. Yaravuze ati nabishakaga ariko ntibishoboka, nta nkweto mfite. Twamuguriye inkweto maze tujyana kubwiriza. Nyuma y'imyaka myinshi ubwo njye na Maxine twari twasuye Betheli Brooklyn mu mwaka w'1972, mushiki wacu wari urangije ishuri rya Gilead yaje kudusuhuza. Yiteguraga kujya muri Ekwateri aho yari yoherejwe gukorera umurimo. Yaratubwiye ati ndabona mutamenye, ni njye wa mwana w'ipastilo utari ufite inkweto. Yari Hilda. Twarishimye cyane turarira. Umwaka w'1956 twagiye gukorera ku biro by'ishami byo muri Puerto Rico. Byari mu nzu y'amagorofa abiri i Santurce mu karere ka San Juan. Mu mizo ya mbere, njye na Leonard Johnson twakoraga akazi hafi ya kose. We n'umugore we nibo babaye abahamya ba Yehova ba mbere muri Repubulika ya Dominikani kandi bageze muri Puerto Rico mu mwaka w'1957. Nyuma yaho, Maxine yoherezaga amagazeti y'abantu babaga barakoresheje abonema akohereza asaga 1,000 buri cyumweru. Yakundaga cyane uwo murimo kubera ko yatekerezaga ko abo bantu bose bari kubona amafunguro mu buryo bw'umwuka. Nkunda cyane umurimo wo kubeteri kubera ko utuma nkoresha imbaraga zanjye zose nkorera Yehova. Ariko siko buri gihe biba byoroshye. Urugero, mu gihe cy'ikoraniro rya mbere mpuzamahanga ryabereye muri Puerto Rico mu mwaka w'1967, nari mfite akazi kenshi. Natani Noor wayoboraga umurimo w'abahamya ba Yehova yaje muri Puerto Rico. Yatekereje ko nari nirengagije gutegura gahunda yo gutwara abamisiyonari bari baje muri iryo koraniro, nubwo nari nabikoze. Yangiriye inama itajenjetse kubirebana no kugira gahunda kandi ambwira ko nari namutengushye. Sinifuzaga kujya nawe impaka ariko numvaga narenganye kandi namaze iminsi mbabaye. Icyakora igihe njye na Maxine twongeraga guhura n'umuvandimwe Noor yaradutumiye turasangira. Twajyaga tuva muri Puerto Rico tukajya gusura umuryango wanjye mu Bwongereza. Igihe njye na mama twemeraga ukuri, data we ntiyakwemeye. Ariko iyo abavandimwe bo kuri Betheli bazaga gutanga disikuru, inshuro nyinshi mama yarabacumbikiraga. Data yari yarazinutse abayobozi bo mu idini rye. Yiboneye ukuntu abo bagenzuzi bo kuri Betheli biyoroshyaga, bari batandukanye n'abayobozi bo mu idini rye, kandi yaje kubatizwa mu mwaka w'1962 aba umuhamya wa Yehova. Umugore wanjye nkunda cyane Maxine yapfuye mu mwaka wa 2011. Ntegereje kuzongera kumubona mu gihe cy'umuzuko. Kubitekereza biranshimisha cyane. Mu myaka 58 namaranye na Maxine, twiboneye ukuntu abagaragu ba Yehova bo muri Puerto Rico biyongereye bakava kuri 650 bakagira ku 2,026. Mu mwaka wa 2013, ibiro by'ishami byo muri Puerto Rico byahurijwe hamwe n'ibyo muri Amerika maze niyoherezwa gukorera i Brooklyn muri leta ya New York. Numvaga narabaye nk'umuturage muri Puerto Rico kuko nari maze imyaka 60 yose, ariko igihe cyari kigeze ngo mpave. Imana ikunda utanga yishimye. Ndacyishimira gukorera Imana kuri Betheli. Ubu mfite imyaka isaga 90 kandi mfite inshingano yo gutera inkunga abagize umuryango wa Betheli kuko ndi umwungeri wo mu buryo bw'umwuka. Kuva aho ngereye i Walkill maze gusura abantu basaga 600. Bamwe mu bo tuganira baba bifuza ko mbagira inama ku bibazo byabo bwite cyangwa iby'umuryango. Abandi bo baba basaba inama ku birebana n'uko bakora neza umurimo wabo kuri Betheli. Ababa bamaze igihe gito bashatse basaba inama ku birebana n'ishyingiranwa. Bamwe bahinduriwe inshingano bajya gukora umurimo wo kubwiriza. Ntega amatwi abifuza ko tuganira bose kandi iyo mbona bikwiriye ndababwira nti Imana ikunda utanga yishimye. Bityo rero mwishimire umurimo wanyu ni Yehova mukorera. Abakorinto bakabiri igice cy'icyenda umurongo wa karindwi. Kugira ngo ugire ibyishimo waba uri kuri Beteli cyangwa ahandi hose, ugomba kuzirikana impamvu ibyo ukora bifite agaciro. Umurimo wose dukora kuri Beteli ni umurimo wera, ugira uruhare mu gufasha umugaragu wizerwa kandi w'umunyabwenge guha umuryango w'abavandimwe bo ku isi hose amafunguro yo mu buryo bw'umwuka. Aho twaba dukorera Yehova hose, tuba tumuhesha ikuzo. Nimureke twishimire gukora iby'Imana idusaba, kubera ko ikunda utanga yishimye. Igice kirarangiye.